to broke it up all night. Every dance ni venyo na feel nice. Si ongei juu ya wadan kiseme li rain twice. Mra, must be nice. Nabadilisha jina tu Hadija Kopa. Wild boss, ni mimi ndo anafa kukopa. This yes day form za ma window shopper. Vitu ni nabaisi kwez meja za commerce. Mra, nima hotline playing another ya meteveva. Tabidi umejileta. Nimkamatia chini mic, I see you later. From ya leo ni kukesha. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta.
Very super na kazi ya kuingia na exit. Nateleza na wote niko na payslip. Healthy na wageuza geuza. Mandomu na purura na watu pia lugha tufanye water stepping. Chuzi na chambo kongeza mchuzi. Na neza kanyagia riba zote za juzi. Na meja za ujuzi bubbly kaja kuzi. Na tafadhali usitupangie harusi. Njipi bado kisleki. Get busy nko busy na my lady. Kwa rodoko only in koja umanjei. Kuna msa mengia na jili na mekata kredi. Kulima karudi home na matunda 16. Ni beshte ya misi kense kiwa na mling. Mashoro mesho na kuredi kureceive. Trupa sarif, mrazi delete.
Nima hotline playing another ya meteveva. Itabidi umejileta. Nimkamatia chini mic, I see you later. From ya leo ni kukesha. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta. Nima hotline playing another ya meteveva. Itabidi umejileta. Nimkamatia chini mic, I see you later. From ya leo ni kukesha. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta. Get busy with the girl, get busy with the girl. Jua sante kujileta.